Terimbera yaluberera esumi buli lusozo olw'ekise lwakusengulwa ne banagwe no we bajja bakuwangulwa esumi bingi by'oyitamu ebiretera omutima gw'okuzituwa olabanga eyatoloddwa kubanga olumbiddwa Mumasola bayo semayanja temabega falao wakuwenja Buli woda denje kunonya Yesu amanye bizibu wafelina Amanye wenafu wafewona Amanye nebitubuzo tulo mumatumbi mchido Mukwase bizibu yolina vyona Mukwase wenafu bulina vona Mukwase nebitubuzo tulo mumatumbi mchido hey. Unesuri Terimbera yaluberera esubi Buli lusozo olw'ekiseera kusengulwa ne banagwe we bajja bakuwangulwa esubi
Luno lwe lunaku, buli lunaku lwe nalotanga nakuwa kaki, ndeke kaki Ndikiriza mu Katonda wababatapowa Ebye bizibu kiboko swanyura Landlord ya kubanje njala neruma Watali chakulia bizizi kuwenje mchala ya nova Lagira, lagula, tutunguza na ndali Masu kumusalama, yesu, yesu Kabake ye kabalo kechido chochoto tikiza kwe yonge na kumulisa Olichibu kechidi kulusosi Toli kweke kera toli nyumibwa Toli kweke kera toli nyumibwa Mama wange toko wangisu